ungasupera ngasupera lanje nemsave ngasupera lanje nemsave engabe ngoneni na ngithi ngakula kangaka ngaphatheka kangaka ezweni mina ngakula kanjena engabe ngizeni na ngabalekelwa nabangani bami ngoba bethi ngiphethe lezi zifo ngaze ngagula kanjena engabe ngizeni na mina ngiyile phezweni mina ngaye manzini mina ngiyile phezweni sengibuye manzini awungayibuke emehlweni yenza yasithophozela ngithi ngayibheka emehlweni emehlweni awu yasithophozela
noma ungababiza bonke anginendaba yimi nombuzeni umfana semkhomazi omncane madoda osuka nini madoda usibhakubhaka umsulo empegogo udingiselisomane ndaba ziyameqhwa ngobe saba amacala ujojo olumantlengo wabo abadala bazomgoba iqolo undanda kowabo simakade ngiyabile ngephalela ithalente ngoba bazongizonda abasenzelisathane la ngiphuma khona ngiphuma emkhomazi esigodini sasembuthweni ibhosi engiphethe uthami mdluli niyayazi nani bakwethu uthini usibhoko sendiya lapho
bethi bashaya umfana wasebemincile mfana yini ithuba leli linoli leli
Ayibo!
Ngithi ngakula kangaka, kangaka Ngoba sengizamile mina Ngadla zonke inkambe kuthiwa mzimba Kodwa lutho ukusinda, lutho ukusinda Mina ngakula kangaka Sengibuye phehlweni manje Mina ngile phehlweni Ayibo Basile bangithwesa manga Mina ngile phehlweni Ephehlweni Ayibo Mina ngayibuye emehlweni Ayibo Yasithophozela Ayibo Awungayibuye emehlweni Emehlweni Yasibheka phansi yona Indlondlo, indlondlo
Bafike bangithwasisa amanga Ngaye emanzini yafike yaphakama inyoka
Awungagula kangaka Ngagula kangaka Ngoba ngithi ngikwenze konke Okufunekayo
wena
Awungayibuke emehlweni
Kodwa yona yaphela phansi
Yayisinhlonipha Phela ibhekwe emahlweni Uyashona Yasikhophozela yona Kanti yangisindisa Awungile phehlweni Ayibo Ayibo